Sheesh.
Kamaika, tena moto, mashala Unajua suwezi ridhika
Anzo nipe mara ngapi
Haya mambo yanahitaji marifa Uyufunzwa unyagoni Nipe paka sijwezi kabisa Pusi ya ni fresh ya cleaner Sikinai hata shoti tisa Walu nasimama wima Pusi ya ni fresh ya cleaner Sikinai hata shoti tisa Walu nasimama wima Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby
Girl you're full of
precious Yeah ni precious baby Precious wine Precious baby Kuna kama yako Precious baby
Precious
Precious baby Salama salamin Nyuma mzigo gana Yeni lawama Yeni Salama salamin Mzigo nyuma gana Yeni lawama Times two, three times four I'm still asking for more Oh yeah Tena kwa mfuni humo No ya dombolo Hakika mta kongado Masita na tipu sikenyua
Mama
Hakika unanyua
Sana
Kino na voki benua
Mama
Kama unaomba dua
Mama
Taratibu taniwa
Mama
Hakika unajua
sana
Kino na voki benua
Mama
Kama unaomba dua
Mama
Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby Napenda kumu yako baby Hakuna kumu yako baby Napenda kumu yako baby
Girl you're full of precious
Yeah ni precious baby
Precious
Precious wine
Precious
baby Kuna kama yako
Precious
baby
Precious
Precious baby Salama salamin Nyuma mzigo gana Yeni lawama Yeni Salama salamin Mzigo nyuma gana Yeni lawama
Sheesh Woza Man up back man take that Keep it fresh and clean Yeah You never know when a nigga go sharp Ihaji put this one Mwendo Kasi Peace out